CK Music Promos.
Muhammad Shadrick kaumajunya kasama mtobe boma wa maringi ni nkoroko. Midi boy na kilo tamakumba. Ah, tie.
Ma, era with.
Chumfwa, ya chuelo.